Isaiah 20 verse 1. Ngonyaka okufika kukaTharithani Ashidodi ethunywe nguSari Goni inkosi yase-Asiriya walwa ne-Ashidodi walithatha. Verse 2. Ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngesandla sika-Isaya indodana ka-Amos wathi, hamba uthukulule indwangu yamasaka okhalweni lwakho, ukhumule izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Wenze njalo, wahambaze, akafakanga nasicathulo. Verse 3. UJehova wathi, njengalokhu inceku yami u-Isaya isihambaze, ingafakile nasicathulo iminyaka emithathu, isibonakaliso nesimangaliso eGibhithe naseKushe. Verse 4. Kanjalo inkosi yase-Asiriya iyakumukisa abathunjwa baseGibhithe nabagxoshiweyo baseKushe abasha nabadala behambaze bengafakile nasicathulo izinqe zabo zihlubuliwe kube yihlazo laseGibhithe. Verse 5. Bakuphela amandla babe namahloni ngeKushe ithemba labo nangeGibhithe udumo lwabo. Verse 6. Abakhileyo kuleli elingasogwini bayakuthi ngalolo sukupheka, linjalo ithemba lethu esabalekela kulo kuba sisizwe sophulwe enkosini yase-Asiriya, pho-ke thina siyakuphunyuka kanjani na?